Lucia Bandettini.
Satana disewereza undi dumizira zitu matendo pa windi yupa kumatwa mbuye na disunga nidalika polo ime wachimo njira zoime omanditu disatana pake nikuba kupangu ononga ome nikachima kakala zoko maine osazi wandi kuchedwe sandali sochoka pambuye lero ndaziwa machimo abale anga ni wame amatifusa kutibwezere sambuyo sindi bwera
sindi bwera
sindinga chebuke ine
sindinga chebuke
nalujika kome kulintanda wa Yesu Sindifuna kusanduka chulu chanche Sindichevuka Nalunjiga kome kulintana wa Yesu Sindiperera Sindifuna kusanduka chulu chanche Sindichevuka Sindiperera Sinifuna kusanduka chulu chamche Sindichevuka Nidalo tamanga tamanga Ofuna funa kodiri Olo nipange milion Ntimo sakutira Ntawiyo chezandi banja Wananga kale ya bali Moyo wanga sika upeza Nikati mbale ndichuma Komalero ndawona Zofunika pamutu Sizi makulido Chikondi tawindi moyo Ugadwa lambale wana Galula nyumba ndalama Nditudi sizinga kunyamuli Kupita kuchipatala Sindi bwera
Sindi bwera
Sindinga chevu keine
Sindinga chevu
Sindifuna kusanduka chulu chanche
Sindichevuka
Nalunjiga kome kulintana wa Yesu
Sindiperera
Sindifuna kusanduka chulu chanche
Sindichevuka
Sindiperera
Sindiperera
Sindinga chevuke ine
Sindinga chevuke
Nalunjiga kome kulintana wa Sindichevuka Nalunjiga kome kulintana wa Yesu